c'est la cible. Pour flic que Joe nigga.
They call me leader of the new school.
My jet is a fun. What we say, Alcantara, Cali, Yao, be maestro. Cabo de chamba chao, chiqui formula ya dentro. It's going down, hold it down, took a ghetto. Club game come a twin tower, switch in a capeto. Unes apartments, cars, could you see? Shana my cheese, that's a kama. How na frau, keep your pictures, say man di. Who can die, what's up, some tower, and a skill is a killer, really. You know what happened when my band fall, if only talk when you're rimming.
No love, no stress,
no love, no stress.
Niko to 40, no fame,
got to 40, no fame. Yani kama Harry Potter, beba moto kwenye gobe. Pig em chela, funam shukuru, wana na good luck, goes bet. Slates and guvu container, kili kisoda. Stacky flowers, cause you nyeuka siku moja. Sarabu mzungu toilet paper, kutwa na tembia na mafia. Weze lewa msoile na voshika kuchambia na maji. Afuko rosho zikitema, tunapuwa na kina chinga. Na bebes nikibwena, katna ngoa kwenye Tinder. Sina beef na toto puss, sina beef na toto juice. Sina beef na toto na juwa domtown, ipo juu. Malume ndo best, bada Professor JJ Mona Langa. Skills za msafiri, kondo faridi kupanda. Top 10, iwe dead alive na tia nanga. My rappers walo baka, kill them all, motherfuckers. Namjua mwanangu alikuwa na pesa. Akapata mwanamke na wakachana kisa pesa. Wakati ana pesa tulilia shida katuteta. Tukupata jealous tulipata sira kusaka pesa tukazipata. Mapenzi mjini vijana wanavamia kutoa mikasa. Wandugu sifuke skuzi mikasa sosu mkasa. Siapo utafanya kazi afu na ringi utakata. Singi mwanao apate margarini na butter. Najua unanchukia galacha. Haya tumu unafikutha lava. Kinkuta site kama Babylon tadata. Mjini sonekani nimejichimbia tabata. Kila kitu fake watu wanafoji mpaka rasta. Hafwa tuna muda tushe msau konki master. Of course exposure nimepata bada kufuka mipaka. Majengo tu mamboneng paka bichi kwa Kinshaka. Tapata wana wengi kwa madili unasecure. Afu ndo hao hao lemu wako na chetua. Siku pesa kikata utaona mdomo na bedua. Teza pata uchizu rudi mtani unapekua. Yeah we rising to the top kalo Steve na Mr. Chicks. Wanangu water conscious, so my tell you, so my things. Afna bebens za kutosha, tona sneaker to the pink. So za uzura desintebwa, subi kuna wakwa sink.
Ukijua kuna pesa mbazo msani wana imagine. Msani wana imagine. Ili kusoboa huku mdini watu shika mpaka najis. Ushika mpaka najis.
Wene nchoma kama mkuki nkimkumbuka Godzilla. Ziku meleta chuki na kakangu kiuchila. Koja nkazi labe tapata mzungu kayang killer. Mana penzi ya bongo movie, yani drama mpaka thriller. Nchi ya mama sikizwa toto anadeka. Fei toto anacheka liwa popo anapeta. Nasikia kuna wasani umepewa mkopo wakasepa. Mana mziki au kwa lipa taka mkoko kaskwepa. Za kwangu vitendo kama James Gayo Kingo. Kwanza kaa chini hafwe sabo hit single. Na seti trend na seti bazi wezi kimo. Kila shuti imo stumi nguvu kama chino.
Chino wanamu.